Bwetuddako mu ssaza Ssingo, gavumenti esabiddwa erowooze ku ky'okugya emisolo ku bintu ebyeyambisibwa mu masomero mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujja okwewola ku batandisi b'amasomero bonna mu ggwanga. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi alina ebisingawo.
Ebintu ebirumya bannyini masomero emitwe era bye balowooza nti gavumenti esobola okulowooza kubiggyako omusolo wakati mu kuteekateeka embalirira yaayo ey'omwaka 2026/2027 kuliko ebitabo bye beeyambisa okusomesa abayizi, ebibajje, kompyuta, kossa ebyuma ebibeera mu mekebejjereze ga sciences giyite laboratory. Bano bagamba nti mu kaseera kano bbeeyi y'ebintu bino eri waggulu nnyo ekikaluubiriza bangi okubifuna. Olwo n'omutindo ku basomeseza abaana ba Uganda ne gweyongera okukka. Bano bagamba nti n'omusolo ogusoloozebwa ku bizimbe guyite property tax nagwo gufuuse muziziko eri omulimu gwabwe.